tukijanishe Afrika nzima, tukijanishe dunia nzima. Digin, kijanisha. Digin, kijanisha. Ni wajibu wetu kuipamba hii dunia na kutunza uoto asilia.
Tuoteshe miti tusikate mijini na vijijini, tukabiliane na ukame pamoja na
tusiishi kama kutakuwa na kesho, tusikatili kizazi kijacho. Kijanisha dunia ndo kitu ambacho ona kama ni nyumba yako inawaka moto, na hakuna plan B, there's no planet B. Hakutakuwa na kimbilio okoa planet hii. Regreening is the movement, ungana na mi, chukua hatua, climate change is real.
It's a green world, kijani, ndoto yangu mazingira kuwa safi, kisiki hai, sikati mti na pogelea, na ipamba nchi na nitegemea. So keep digging, kata kukata kata usikubali kata mti, yani keep digging, hicho kisiki usingoe kita kuletea ushindi. Keep digging, now let's regreen.
Chukua hatua, dhidi ya athari, zitoka nazo na mabadiliko ya tabia nchi tafadhali.
Kijanisha, 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 Tanzania, kijanisha, 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 Tanzania, kijanisha. Mwana habari, tumie nafasi yako kuhamasisha. Ewe msani, tumia sanaa yako kuhamasisha. Na muimbaji, tumia sauti yako kuhamasisha. Turudishe ardhi ya kijani, turudishe kama zamani.